الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدانا بانغا بسلام بانغا يونا بكتين لزا يوشتيب الله تبارك وتعالى نامة اندو جي امجي فدالة تقاريم بكين ديف ثم سبا الله نتم وانجا جيرا الله سوك ساسرا كوي ويشكي ونبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم تولي مشتابو شيكي ومن هم الشيعة أبا شيء بيباني ننزكي لزيابوي يتوزي كلابا وطاستين بيو كلابا أقيد يا أبا شيعة في أهل السنة ننزكي لزياب الشيعة كفة بالسنة ريتيا iranga twakiraba nti omusiraamu yenna waali ayina abalabi bangi, ayina abalabi abawererako ddala omuli abayudaaya n'abanasaara, omuli abashiriku, omuli abasamizi abashiriku abo abenyinyalwa, omuli abannanfuusi, abo bonna balabi ba musiraamu awangalira ku nkola y'owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Omuli bannabbidaa tebaagala kulaba muddu yenna awangalira ku nkola ya mubaka sallallahu alayhi wa sallam, batamwa era beesisiwala okulaba nga oli ku mbeera ey'okukolera ku ebyo mubaka waffe Muhammad صلى الله عليه وسلم بيا سمسا نشبيران كيو ملابو ملالا يمشيعة ملابو ملالا يمشيعة ويبتوالا بانتي سمو السلام وابلو قرابي انذكر زي كفا بشيء كفا بسنة تواجي لبا ومريو كبيران كيو مشيعة جامبا انتي ومسلامو yenna waali kafirun billah mukafiri. Nitulaba enzikiriza yaabwe endala gye bagamba nti mukhalladuna finnar, abasunni bwe baliyingira omuliro bakugubeera mu lubeerera. Nitulaba enzikiriza yaabwe endala nga bagamba nti antumun najisa, abasunni muli nagisi. Nitulaba enzikiriza yaabwe endala kufa abasunni nga balaba nti aqidatuhum ala almayiti assunni, twalaba enzikiriza yaabwe singa omusunni abeera afudde. Netulaba edduwa gye bamusabira erimu ebigambo ebigamba nti la na'lam minhu illa sharri, ai Allah ne yafudde tetulina kyetumumanyiko okujjako obubi. Era ne basaba Allahu tabaraka wa ta'ala abiringa musa munaru jahannam ashaddu naraka, omuliro gukyasinze okwokya. Era ne basaba nga basabira muganda waffe omusunni abafudde, ne bagamba nti Allahumma innahu kana buwali adaika, onabadde mulabe eri abadde mulabe eri abashia ba isna ashariya, era abadde ayagala abalabe bo abasunni. Owuliddi nga batwala nti omusiraamu okwagala baganda babasiraamu abasunni bw'aba ayagadde balabe ba Allah, ate omusiraamu bw'akyawa omushia ng'era bwe tulina obubakyawa bw'aba akyaye mikwano gya Allah. Awo ne bavaayo ne basaba ne bagamba nti fahshu qabrahu naara, ayi Allah kabuli ejijjuza omuliro, wa min bayni yadayhi naara, maaso ge galaba muliru wan yaminihi nara wan shimalihi nara jone kukono galaba yo muliru wa sallata alayhi ila Allah musindikiri fi qabrihi mukabbulihi hayati wa aqariba musindikiri misota musindikiri nenjaba obasiga nibirangi yenzikiriza yabashia kumusunni soka tebakula banga musira oli mukafiri bakula banga oli nagisi okufanana ila dali nagisi yembwa era nebala banga bobonyweredde ku kyombo bobonyweredde ku kikopo omushia na kulaba ekikopo ekya ino kusoko kyoza emirundi musanvu nga bwala wetuze emirundi emusanvu ngembwa ina kyekombyemu waka sallallahu alaihi wasallam ashiyagama nti ila wala wal qalbu fi inai ahadukum فليغسره سبعة إما ويكون بمشومبو مسبتش مصوان شناز ميروندي مسام غنو مروندي وغمو بالطرابي بوز ستاكا نشي بيران تيو مشي أقول بانغولي نجس نينغو مبقى وفي محمد صلى الله عليه وسلم يقام بانت إن المؤمن مزمو مكرزا لا ينجس tabanga kun najisi hadisi muttafaqun alayhi nishibelanti omusilamu tuino mulabi omushia atewe begatta omuyudaya no omushia nebegatta bukibanti Uganda tubadde tukaba maziga ngembereriwo ngomusilamu ali kunkola yowe chikibwa nabbi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tukaba maziga naye singa kweyongerako omulabo owokubiri omushia eyazinagulawo university awo ekyengera netwegattibwako omulabo omushia nebegatta babiri tujjakaaba omusaayi kubawa otunuulira ebyafaayo ebibaddewo mu busiraamu naga amawanga ag'obusiraamu ng'omushia yegatta n'omuyudaaya nebatta omusunni okamala era batuntuza baganda bafa abasunni abawangalira mawanga naddalaga abawarabu naddalaga ki agabawarabu bogenako mugwanga eri Yemen bogena mugwanga eri ki eri Yemeni botunulira abashi abaitibwa barakiba bamanyiddwa nti bawangalira mu province eyitibwa ya Saadi eri mambuka ga Yemeni kunsalusalu zeggwanga erya Saudi Arabia ne mu province eyo waliyo marukazi eya irimu mu myaka egiwedde emabega eyatandikibwawo muhadithi ow'ekitiibwa amanyiddwa nga Sheikh Muqbilu Bunahadi Alwadii eyafa emyaka abiri egiyise emabega olwaleero Allahu tabaraka wa ta'ala biringa musaasira Sheikh oyo Sheikh Muqbil yatandikawo marukazi mu ggwanga erya Yemen era ng'abaddu abasiraamu okuva mu nsi kumpi yonna bagenda ne basoma mu marukazi eyo yaliko yeekeziwerera ddala empitirivu naye abashia bawamba ekitundu ekyo ekiyitibwa Damaj bwe bamala okiwamba ng'abaamu tebakyafuna kyakulya tebalina gwe bakkiriza kutwalayo mmere yadde amazzi yadde ki ne batandika okukasukayo n'ebikompola era baganda bafa abasunni bangi bafa baki bafa bangi bwetyo Saudi Arabia netandika okubalwana abashia okuvayo okubeera nga bakola ebikola ebyo ku baganda bafa abasunni zezintalo zemubadde mubulira emabega awo hati Saudi Arabia lwaki ekuba Yemen baada tebakuba mu Yemen nga ye baada bakuba mu Shia oyalwanisa obuki obusunni bogendako myaka emirala nga tuserengese emyaka egyayita emabega eyo muganda waffe yattibwa mu Iraq eyali amanyiddwa nga Saddam Hussein oyo amawulire nali muto sijukira wa mwaka gwali 2005 oba 2006 owolidi emyaka egyo 2005 2006 iri musango awo nali muto naye nali nyambuka newe nali nyambukira nzijukirawo nga ngenda kusala idi obulidde abasiraamu benali nabo nga bakulu myaka nga boogera bagamba omusajja Saddamu bamusse ku makya. Jukira feno idi tujisala budde weebutyo saawa satu kitundu saawa nnya kakati ate bali amawanga g'abawarabu idi bagikeera oluvannyuma lwasalaatu subuhi kasita balinda enjuba nevaayo n'amafumu gaayo abiri asatu nga bakola batya nga basaala. Abasajja baamukuba akalabba ku idi kwennyini Saddamu Hussein naye abaamutta tebaali basiraamu banne, baali bashia. Owulidde, baali bashia be baamuteeka kalabba ku lunaku olwaki olwaidi. Abasiraamu bonna olunaku lubagendere bubi. Abo abalina obukkiriza obwekimmemmette mu bifuba byabwe n'okuwangalira ku nkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuttibwa kw'omusajja oyo kyabaluma, era idi teyabatambulira buki bulungi ku saidi ey'abasunni, wabula ate y'omushiica yawanika bendera ng'alaga obuwanguzi n'ekyo kye yakola ku lunaku olwa idi ku muganda wafe yaani Saddamu Hussein. Allah tabaraka wataala abeerenga amusonyiwa ebyo byonna ebyamusobako. Jangu eseriya batta baganda baffe emitwalo egiwerera ddala emitwalo ebiri mukakaaga ku biseera omusajja ayitibwa Bashir al Asad. Abamu muwulira Bashir ne mulowooza nti musiraamu, yali musajja omukafu awedde emirimu omushiica owannamaddala takolanga tauba kudda mu busunni. Mushiica awedde emirimu ne Bashir yatta abasiraamu abasunni abawerera ddala emitwalo ebiri mukakaaga n'okusingawo. Tivi gye nalabako Al Jazeera n'endala ebiseera ebyo byayatiikirira okubeera nga yakasuka omukka ogw'obutwa n'agukuba mu bantu aba bulijjo, naye ng'abantu mu bitundu gyakuba omukka ogwo ogw'obutwa busika busisi n'ofa nga tagukuba mu bashiica mu ggwanga erya Siria, ng'akuba mu basajja abaki abasunni, abakyala, abaana abato, abasajja, abakadde, abasunni ne batokomoka ne bafa naye ng'abatta mu shiica. Ngabatta muki? Mushiica. Ekibeera nti tufuna ennyiike ey'amaanyi okulaba nga leediyo ez'obusiraamu oba leediyo ez'abasiraamu zivaayo ne zireeta pulogulaamu ezo, simanyi agafudde mu nsi, ebifudde mu bwengula, ekiri mu ddwaniro n'ebirala, naye ng'ogenda obbalaba basuuta amawanga nga Iraka, basuuta amawanga nga Yemeni, basuuta amawanga nga Irani. Ng'omusajja ali kumpewo awaana eggwanga lya Irani nga naffe abasiraamu wetulinayo ensi eyaffe, kyata naffe abasiraamu tulinayo Irani, etigomya omu Amerika, etigomya omu Ngereza, etigomya omu Russia. Ogenda omubuuza Irani nti naffe ensi ya busiraamu, na'udhu billah. Era omu Amerika oba omu Russia oba ani tasobola situla byakulwanyisa kukuba Irani gisobola ku ttaka. Ku Irani nga bwe yenkana ne tekinologi waayo, abo abasajja bayinza okwegatta nato naye tatufugaza Irani, naye bakimanyi nti Omuirani si musiraamu. Bamanyi nti Omuirani enzikiriza gy'ayina efaananira ddala n'eyaabwe, wabula yayambala uzinga ey'obuki ey'obusiraamu. Omulaba asibiridde ekitambaala, ayambala ekkanzu zonna zitibaitya emikono n'ebirala. Bagenda omuwulira ayaziina enjaziina erimu okugamba nti ashhadu anna aliya rasulallah, tukikakasa nti Ali mubaka waani, mubaka wa Allah. Kali baba aliyo bamerika bakimagala Irani tatumenya, oyo munnaffe, oyo munnaffe. Naye baatuuka ku mawanga agalimu abasajja abagezaako abo bo baabajjawo dda ne babafufuggaza ne babajja ku dduniya
Saddam Hussein yali afuga eggwanga lya Iraq. Kati Iraq yava mikono gy'aba Sunni. Era bino bye twogera kye twalaba omushiya omu yabuuza mushiya munne n'amugamba nti Imam bwe nsanga omusunni naye nga mpulira muli ennyonta ey'okumutta mutte. Yamugamba mutte okerezebwa kuba omusaayi gwe guli halaali okuyeebwa. Wabula weewala abantu okulaba bw'ofuna amazzi munyigire mazzi afe. Amugamba ate emaali ye bwembangi lina ng'eri mu ngalo zange, yamugamba emaali twalako gy'oba osobodde. Nekibeera nga bagamba mu hadithi yaabwe, man dhamma wa ammana fa dammuhu halaal. Buli woolaba aminisa mu sola ku nkomerero ya suratul fatiha, imamu n'asoma ghayril maghdubi alayhim waladdallin, ekyo kyetuminisa n'ogamba amin. Naafunye emikono mu sola Allahu akbar, n'ogiteeka oti mu kifuba naga fa dammuhu halaal, oyo womusanga omusaayi gwe guli halaal ttanga w'oba olabye. Waliwo abaminisa ng'oggyeko abasunni, waliwo abafunye emikono okuggyako abasunni, kati balaba omushiya alaba nga omusaayi gwo guli ki? Guli halaal. Era waaguyiwa la kisaas, tebamukolako kisaas nti attibwe nti anti yassa omusunni, oba eri eringa ibaada. Era waliwo ekigambo kya imaamu waabwe omulala yagamba nti singa olituuka mumaaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala ng'olina omusunni gwe watta ku lunaku lwa Ashura, olunaku olwattibwako Husaini e Kalbala mu Iraqa, yagamba nti gwe olituuka mumaaso ga Allah bana baafiira ku mu ntalo z'eddiini ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam akyaliwo, gwagenda obbasa okuyingira ejjana nga tebannagiyingira okumala emyaka egitabalika. Bali bashuhada ba Hamza, ba Mus'ab bin Umayr, ba Umma Imara, bagenda kuba bakyayimiriddeawo nga Allah tannabatunulamu. Wabula omushiya yatta omusunni ku lunaku lwa Ashura, oyo gwe bagenda osooka mugae gweyingira ejjana olw'okutta omusunni. Ekibeera baganda bange abasiraamu abasajja tebatwagala, era okutta abasunni bakikola mu mawanga ago ge balina obuki, ge balinamu obuyinza bakikola. Kyembagambye nti mulinde ekirijja mu maaso awo, tukaaba maziga omekaaba maziga, naye singa baneegatta omushiya n'omuyudaaya tujjakaaba omusaayi. Bagenda basensera bati ate baayise seeno wansi, baayise eri waggulu ku top. Kati omusunni anaabeera ku nkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, waneeno jja tunuulira daawa ya salafiya tujjakaaba ku musaayi. Saba Allah tutaase ebitonde ebyo, kuba bwe biba nga bisazeewo bonereza muddu tebitya tebyesikaamu, yenzikiriza yaabwe. Kali oyo bamusuubiza n'ejjana okuttayo omusunni atya omu, nga lwaki takutta? Kino nno bakikola mu mawanga ago ng'erya Iraqa, ng'erya Siriya, ng'erya Yemeni, Lebanoni n'amawanga amalala agalimu baganda baffe abasunni. Insha Allah nga tetunnayingira kulaba mu bimu ku ebyo abashiya bye bakola ebirala, gamba ng'okubeera nga shahada yaabwe bagamba ashhadu anna aliya waliyullah, abalala ne bagamba rasulullah mu azaani yaabwe gye bakowoola, ebandala nnyo n'eyaffe zaawukanira ddala. Bwe tusika akatambi okuddako emabega, twalaba ku nzikiriza y'abashiya ku hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne tugamba nti omusiraamu yenna obujulizi alina kubujja mu bikolo biri bibiri: Qur'an ey'ekitiibwa ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam zihadithi. Omusiraamu yajja obujulizi ebikolo bimeka bibere byebiyimiriddeko obusiraamu. Qur'ani wevaawo tewali busiraamu, sunna wezivaawo, hadisi z'omubaka nezivaawo, tetulina buki, tetulina busiraamu. Wabula abashia twagamba enzikiriza yaabwe ku hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama tebazikiririzaamu. Bagamba hadisi ezo nfu, tebalina kitabo kyonna kyojjasangamu hadithi z'omubaka sallallahu alayhi wasallam. Gamba ngi kitabo kya Bukhari, Muslimu, Abi Dawuda, Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah n'ebirala, musnad gwa Imam Ahmad, byonna tebabikiririzaamu. Anti basahaba batutuusaako ebyo ebiri mu bitabo ebyo baali bakafiri. Baali baki? Baga nti basahaba ba Abi Hurayra, bani Abu Bunnabi mutugamba, ba Abdullah ibn Mas'udi, ba Abdullah ibn Abbasi, ba Umaru, ba Uthmani, ba Aisha, ba Hafsa, ba Ummu Salama, ba Ummu Kurthumu, bani buna bali bakafiri. Kakati tebakkiriza hadithi yonna ebeba jidde ng'eva kwabo. Era onoba osanze omushia ng'alina hadithi gye yeesembesa, eiza ejja kubeeramu ensonga ey'ekinyusi gyali, naddala hadithi ezoogera ku ba Ahlul Bayti ezo bazaagala, naddala abashia ba wano ba Ahlul Bayti ezo bazaagala. Era gamba agwe tolaba Abi Hurayra yagamba naye nga mulimu ekinyusi kye, olw'ensonga nabbi yajja wano n'ayogera Ahlul Bayt kub'ennyumba ye. Bona osanga hadithi endala gye bakkiriza ng'eyo ajogedde Ali oba Hasani nani ne Husein oba Miqdad ibn al-Aswad owoledi n'abalala mu abo be balaba nti bo tebava mu busiraamu bakafiri, tebava mu busiraamu basigala basiraamu si bakafiri nga basahaba abasigadde be bakafuwaza. Netugamba omushia yonna hadithi gy'anaaba akusomedde baziba omulyango oguyitibwa ogw'olujegere, sanadi ya hadithi ne silsila, ogwo omulyango baagukola batya? Baaguziba. Ne bagamba nti awo owulira hadithi yonna ebyo ebigambo nga imamu abikusomedde, kimanye nti oyo imamu ebigambo byayogedde biva eri Allah. Era Allah yaba akoze atya? Yaba asiimye. Hadithi yabwe twagiraba ng'omu agamba nti inna i'tiqadu bi'ismati al-a'imma ja'ala al-ahadith allati tasduru 'anhum sahihatu duna an yashtaritu islah sanadiha ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kama huwa halu 'inda ahli al-sunni wa anna al-a'immatu qar-rusul qawluhum qawlullah amaruhum amrullah ta'atuhum ta'atullah wa ma'siyatuhum ma'siyatullah wa innahum lam yanfiqu illa 'anillahi ta'ala. Bwe batwe bagamba omukuba shi'a omumanyi wa waiti wa babawiya nga bagamba nti munzikiriza yaba shi'a era nga tukiririza mu ba imamu 12 tewali bwetaavu, tewali bwetaavu bwakubuuza nti eno hadithi eva kwani, ani yajogera, obutuufu bwayo okutulaga olujegere, sanadi ya hadithi eva kwani. Abi Hurayra yajija ku mubaka, ani yajulia kwa Abi Hurayra, yo yajulia kwa Abi Hurayra yajinyumizani mpaka okutuuka olwaleero. Era eri mu kitabo ki? Mu bitabo ebyesigibwa. Bagamba ayo sanadi ya kugamba nti nabbi yayogera tebyetaagisa, imamu waba yogedde ekigambo tubeesiga tebasobya. Era ba imma ba ithna ashariya ba imamu bawe 12 karusul balinga babaka, ebigambo byabwe biba bigambo byennyini qawlullah, Allah waba yogedde. Ebiragiro byabwe biba biragiro bya Allah. Okubagondera ba imamu bawe 12 oba ogondedde Allah, n'okubajemera nga balina kye bakulagidde oba ojemeddaani. Era naga nti lam yanfiqu, tebalina kyebogera kyebayisa ku nnimi zaabwe mu bigambo illa anillahi ta'ala, okujjako baba babijje direct kuva eryani
kuviri Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati inshallah lwaki njogedde ensonga ezo, twegendereza ebigambo ebitambuzibwa byojosanga ku mitimbagano, byojjo okusanga mu bitabo, nga tonnabaako kyoteeka mu nkola mu ddiini yaffe eno ey'Obusiraamu. Bw'oba tosobodde kukyetegeerera, genda ewa sheikh baseeka weebali, seeka Abdurazzaq woyo, tuuka yeewakaawe mbwai sheikh waliwo waneye na hadisi gye ndaba, mbadde nkusaba ogingayize gayizeemu. Waliwo akantu wano kendabye ke basindise wano ku ssimu Luwarabu, mbadde nkusaba nga sinnakakolerako, sinnakategeera. Owoledde, naye obunyonyi buli ku midiya, obunyonyi buli ku intaneti, ebigambo biri mu bantu, abantu bennyini abasiraamu abataddeko ebitambaala, ng'ayiwawo ekigambo takireeteddeko kitabo ki, talesani yakyogera, wabula n'akuterawo ekigambo. Qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, nabbi yagamba asoma subhanallah emirundi lwenda eyojjana, bw'osindika akameseji ako g'okasindikidde naye n'akasukuma eyojjana, tobuzibye okujjako singa ofiiramu olwo lunaku, Allah agenda kuyingiza ki? Ejjana. Mubuuza niyakyogera hadisi yaani, twegendereze ebigambo ebyo insha Allah. Kati ensonga eno si kulumba, wabula gezaako kutegeeza abasiraamu nti ebigambo ebyayogeddwa omu mbaganda baffe e Uganda si bigambo bituufu, nalwakubadde byasaasaanye nnyo ku mitimbagano gimugatta abantu. Sigenda mmalayo ka vidiyo mu ddoboozi lye, wabula okubategeezaako ebimu insha Allah tubyogereko mu ddakiika nfunda. Naam.
Yagamba sallallahu alaihi wasallam, mufulirise abatakimanyi, man qaraa, muntu yenna asoma surati takafur, esura eyitibwa alhaakum takafur, min faridatihi, musolaze ensonga tteeka, naagisomanga mweri kyataddeko, subhanallah, kataba llahu lahu ajiru mi'ati shahid, Allah muwandika kempira z'abasajja kikumi abamazukira mutawuddini. Kulira ne wali wali watuli saa sallama yongereza akagamba ti wasalla maahu nafuna Allah namuwereza bagenda okusaala naye, nawe ne wetuli singa tunaagisoma mu sala yaffe, Allah tuwereza bagenda okusaala naffe, arubaina min almalaikati sufufan safa, bagenda kusaala bagenda kutwegattako lainisi z'abamalaika amakumi ana. Sumanyi baba bamulikaako ne lainisi makumi ameka surati takatu, temujita ya kuzanya. Sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man qaraaha inna isoma inda naumihi, mukaseera nga agenda kwebaka, la hawla wala quwwata illa billah, inda naumihi nga agenda kwebaka, yagamba nti era wafallahu fitnata alqabri, Allah mutaase ebizibu bya kaburi, wakafaahu llahu sharra munkarin wa nakir, namutaasa n'ebizito n'ebinene n'ebibuusu bya munkari ne nakiru wasimuti. Alhakumutaka kumubuusa sente zamuwadde munsi muno fidaali dunia ng'akyali munsi, Allah tagenda kuzikubuusako ku nkomerero kusoma busomi sula eyo, nayongerako nagati waman qaraaha yenna agisoma fi waqti lmatar, mukaseera ng'enkuba etonya oba inda nusuli lmatar, ng'enkuba etandise okutonya, ghafara llahu lahu zanbuhu, Allah musonyi wa amazambi gamfunaana, nagati waman qaraahu yenna agisoma fi waqti salaati lasiri, mukaseera ka salaati lasiri kana amanata lillahi aza wajal aw amana lillah, abaaliko obukumi bwa Allah.
Naam, ebigambo ebyo bimuwulidde byavuddeyo omusajja amanyiddwa Hamza Bukhari, yabadde mu khutubemu eya wiiki eno ewedde n'abisomera abasiraamu nabisomera baki abasilamu. Naye yatugamba mumanyom Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah Mufathu al-Bari bi sharh sahih al-Bukhari yagamba nti idha takallama al-mar'u, singa omuntu ayogera ebigambo ebiyitirivu, fi ghayri fannihi, naye nga mwabyogerera ekyo kyabyogereramu takiinaako mugabo, amakulu si mukengufu mu kyo, ata bil ajaib, akola amawano. Singa omuntu ayogereramu ekyo kyatalina kwogereramu, akola amaki? Akola amawano, agenda kukunamiramu. Kakati omuddu bw'ayogereramu ddiini nga fanni ye si ya ddiini, agenda leeta amawano mu ddiini. Nekibeera nti muganda waffe oyo Hamza Bukhari, ensonga gye yasoose okukola kutemerera nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buli obedda kyazzaawo ng'agamba nti nabbi yagamba, buli obedda kyazzaawo ng'agamba nabbi yagamba, ate nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi entuufu sahih al-jami, hadithi Albani yajiraga nti entuufu, man kazzaba alayya muta'ammida falyatabawa maq'adahu min an-nar, yinani bisanzu mubaka sallallahu alayhi wa sallam anayogera kyesogerangako aga nti nabbi yagamba, nabbi yagamba nekino, nabbi yagamba falyatabawa maq'adahu min an-nar, afuna katebeke wali mumuliro kogera n'otemerera omubaka sallallahu alaihi wasallam byatakola atya, byatayogera n'omulimbisa tannabyogerako gwe n'ogamba nti qala Allah qala rasul, Allah tannakyogera abonabo Allah yabogerako mu Quran, abatemerera Allah ebigambo byatayogedde n'ogamba nti qala nabi, nabi bwati bwagamba nga nabi sallallahu alaihi wasallam atakyogerangako. Ensonga ey'okubiri gye yakoze nga yagamba nti ekyo tekitta nzikiriza, kittira ddala enzikiriza. Olw'ensonga emirimu gyonna gye yalaze, obulungi bw'okusoma suratu takasur, buno obujulizi yabujje mu bitabo by'abashiya, byonna ebirungi bye yalaze mu khutuba eyo biva mu bitabo by'abaki? By'abashiya. Kyembaga ye twetegereze, togwa bugwi ku hadithi n'otandika gikolerako, noonya sanadi yaayo, silisira yaayo, tobeera abashiya betugambye nti bo baakutulawo embeera ezo eza sanadi tebazaagalira ddala, totandika kuva eri mubuuza hadithi eyo eva kwani, sahaba kyaginyumya eri mu kitabo ki? Omushiya oyo tabyagala. Era zonna hadithi ze yasomye maudhu nfu, lajina bajibuuza ekibuuzo kwa hadithi eyo, lajina fatawatu lajina daima fi mamlakati larabiya saudiya, omwali sheikh salih alfauzani hafidhahu llah wa raahu, ne sheikh abdulaziz bun abdullahi ali sheikhi, ne bababuuza ku hadithi nti omusajja yaqrau alhaakum altakasur, asomye alhaakum altakasur nga nempeera zaafuna baatugambye man qara alfa aya fi kulli layla, yenna abaasobodde okusoma aya alfu lukumi buli ki? Buli lunaku. Kati bano baabuuza ne bagamba nti bannange basheikh mututangaze wali asobola okuzisoma, era mbu nabbi n'agamba nti ekituufu osobola okuzisoma aya ezo lukumi buli lunaku oba buli kiro, naga nti kati tuzisanga wa? Nabbi n'ababuuza amma yastatiu ahadukum an yaqra alhaakum altakasur, mumu abali wa nti waliwo asobola kusoma alhaakum altakasur? Basheikhi bayanukula ku nsonga eyo ekibuuzo nga kizze ku kakiiko nebagamba nti la na'lamu lidhalik aslan an nabiy sallallahu alayhi wa sallam, tetukiina kubujulizi, tetuina wetukimanyi okuveera ddala mu bikolo mu bujulizi mu ahadithi za nabi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kati kufauzani ni Hamza Bukhari ogenda nakyani ekibeera nti muganda waffe yaddidde ebigambo by'abashiica n'abisomera abasiraamu, era nga bangi beesunze bagaa siddayo okusoma ndala, ngenda kusoma eyo olw'ebirungi bye yalabyemu. Abashiica bye bagamba nti man qara suratu takathur fi lfariida kataba llahu lahu thawaba 150 shahidi, bwe wogisoma mu swala zino ez'obwetteeka Allah akuwandikako empeera z'abashuhada 15 mimeka bita naga nti wasalla maahu fi lfariida 40 safa min almalaika, labawofuna omukisa ng'ogisomye bamalaika bamalaika amakumi ameka bamalaika ba Allah nga bali 40 safa nga bali munyiriri amakumi ameka ana osala nabo singa osomeeyo takasu alhaakum atakasu. Eno nayo hadisi nayo nfu, waman qara'aha inaba agisomye yetutegeeza alhaakum atakasura inda naumihi, era nayo yagisomye ng'ogenda okwebaka uqiya fitnat alqabri, gwe ebibuuzo bya kabuli kolootya togenda kubirabako, Allah agenda kukutaasa ebikemo bya kabuli byonna bifu. Endala gye yasomye naga nti waman qara'aha yenna aba agisomye lam yuhasibuhu llahu binaim, Allahu tabaraka wa ta'ala tagenda kukubala mu byengera byeyakuwa alladhi an'ama alayhi fi dari dunya, Allah biyakuwira wano ku dunia tagenda kukola ati tagenda bikubalako obo bulimba obo buki bulimba. Sura eyo yennyini gye mulaba mwe muli aya Allahu tabaraka wa ta'ala kamalizika mwe muli aya Allahu tabaraka wa ta'ala gye yagamba alhaakum takathu hatta zurtum almaqabir qalla sawfa ta'lamun thumma qalla qalla law ta'lamuna 'ilman aha thumma la tarawunaha thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im thumma yuji harf al-hatf egatira onaga nti thumma ruvanyuma lwabiri mulabye ku naru aina lyaqin namasoga mmwe kakati sawa ya kolaki la tusaluna tugenda kolaki kubabuuza ani naim kubyengera bye baba wa bogenda mutafsiri ya Ibn Kathir yaleeta ahadithi mpitirivu ayo yaliyetegeeza byengeraki omuli aswadani ebiddugavu ebibiri alma watamur amazinaki n'entende ebyebagalwa n'ebirala okusinziira ku mbeera ez'enjawulo mubaka ze yalimu ne basahaba be. Tujja kubuuzibwa ku byengera kati gw'osoma ettakaatu oleme kubuuzibwa ku byengera ku sente Allah zaakuwadde nga oyagala nti bw'okola sente oba oziggyewa wano ku dduniya n'osoma takaatu ng'ogenda okola ki Allahu tabaraka wa ta'ala tagenda kukubala ku maali eyo. Hadisi nga weziri mpitirivu nti bagenda kukubala emaali wagijjawa wagikola otya wagisansanya otya yazina. Naam, kakati yasomye hadisi endala egamba nti waman qara'a fi waqti al-matar, aba agisomye mukaseera k'enkuba ng'etonnya oba ng'etandika okutonnya, ghafara llahu lahu dhanbuhu, bw'osoma takathuru ngenkuba etandise ottonya yagambye nti Allahu tabaraka wa taala agenda kusanyuwa amazambi go, agenda kusanyuwa amaki amazambi go. Byonna ebyo byetusomye n'obujulizi bwe yasomye ku suratu takathur ebirungi byayo ahadith mawdu'a zizimu ku ahadithi enfu ezajetekebwa ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iranga teziri eyo mu bitabu ebyesigwa oba ebyaffe ebyabasunni nga Bukhari nga Muslim nga Tirmidhi nga Nasa'i Ibn Maja Hakimu Musnad ogwa Imam Ahmad tebiriyo, la asla lah, tebirina bujulizi bujja kubisanga mu bitabu ebyaffe ebyobusi ebyobusunni birira eddawa biri mbasajja bashia. Kiri ekigambo ekyasoose eyakyogera Imamu Jafal Assadiq alayhi salam nga bashia we bakyogera. Imamu Jafal Assadiq amanyiddwa mu ba ithna ashariya wa mukaaga gwe balaba nti imamu tasobya era ekigambo kye kya Allah kyennyini. Wa mukaaga ye yayogera ekigambo ekyo ti man qaraa suratu takathur fi faridati kataba Allahu lahu thawaba 150 shahid, asoma takathur musale z'obwetteeka Allah akubalako empeera z'abasajja bitaano abalwanye mu ntalo z'eddiini. Ebigambo ebirala ojja kubisanga gye yabijje bambi mu bitabo eby'abashia omuli ekitabo ekiyitibwa Ilamuddin fi sifaatil mu'minin ekya Imam Hassan ibn Muhammad amanyiddwa kobushia era nga si musiraamu mukafiri. Ojja kusanga ebigambo ebirala gye yabijje irshadul qulub, irshad al-qulub ekyomusajja ayitibwa Hasan ibn al-Hasan ibn al-Hasan Muhammad ad-Darimi n'ekitabo ekirage yajja obujulizi obwa suratu takathur ebirungi byayo ekiyitibwa 40 al-haditha li tafsir al-Quran ekyomusajja amanyiddwa al-Hasani ibn al-Husayn ibn al-Hasani ibn Abi Husayn Muhammadi الحسن بن أبي الحسن محمد الدارمي ذين نوب جلز وبلالا مبتاب إبيا إمام ويتوى محمد بن علي البقير عليه السلام ونبو يبايتا ويبامو يتاب الشيعة إلان أنا يسم السلام مسجم الشيعة من يدوى قوب كافير هداه الله سواجتب الله لنمي مغاند وفويو kubali mbitabu kutubu shia ya atandikuu kusumira abachi abasidamu china kuwaza sababu chitiba Allahu tabarak wa ta'ala birenga amuru ngamia ibanga liyo na tuga mbatambula na bujulizi adela zobu silamu nevi ntubi obu silamu yabiriko bujulizi benji na yaba silamu babirikau asilamu balikau bujulizi obuliko nti rawi alhadithi yono naagireka wa hadithi naagina nebini ebyo kusavu waza abantu banyumiru kati yabikutenga bijamba sha kitabu chowalid kati awaliwe kibuzo Bukhari amza Bukhari mushia au basi mushia salamu alayhi amza Bukhari mushia au basi mushia ha shia tetuinza mula mula ko bushia etuweza mula mula kubu chi bushia wabula jahiru jahiru wachivono la batia tamanyi eh? Tamanyi bambi kati abantu walinga bamiteke satu nabala la jebali na iba na abasatu mudini busiramu vaina bivakula netutatuma funana aswabeyu umano umuto wabaina chakozi avunani bu tavunani wakuba achari mwubuchi obuto paka anga akuzi woku wili almajinun mudini busira mamulalu tavunani mudu agude daru agenda kuda mudio kuvunani wa nga magezi gako zechi gako mieu woku satu aljahil baulama bamuleta
omuntu ayinza alina kyamanyi ku busiraamu kimbuyege tavunaanibwa jahiru takola atya tavunaanibwa naye ateekebwa mu mitendera aliwo atavunaanibwa naaliwo avunaanibwa mu bajuhara tuli wamu waliwo waavunaanibwa newabawo newaatakola atya newaatavunaanibwa jahiru ddirwa ajjibwako omusango okutuusa nga agenda akola atya agenda asome wa buzibu ku jahiru abana muntu mukulu si mwana muto ate si mulalu amagezi gakola naye obutamanya nga bwe bukola butya bwe bumutawaanya omumanyi omu yayogera ekigambo n'agamba nti inkunta la tadiri fatilka almusiiba bw'oba tolina kyomanyi ogwo musiiba munene ogwo musiiba muki munene wandibadde otuula wansi n'oyiga eddiini n'ofuna ayirimu n'omanya obusiraamu bwo naye n'agamba nti wa in kunta la tadiri annaka la tadiri falmusibatu acdam ne bwe tukusanga ng'okimanyi tomanyi bwe tukusanga ng'okimanyi tomanyi ogwo musiiba era ogamba nze simanyi naye ne wabaayo omusiiba ogukyasinza obunene ye muntu okubeera nga tamanyi ate nga naye takimanyi kitakola atya tamanyi ogwo musiiba munene la tadiri annaka la tadiri falmusibatu acdam muddu ali awo tamanyi era naye takimanyi nti tamanyi musiiba guba muki musiiba gubeera munene baganda bange abasiraamu so obujulizi tubujja mu kitaabu llah eyo qurani teriiko mpabwa njejuvu yajjula era n'ebigambo bitukuvu sigamba nti ino aya nkende evumu ate waliwo okwawukana kwagondi yayawukana qurani yajjula yamala eyo tujjayo obujulizi ewalala sunna ahadithi z'omuwekitiibwa nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam era mugenda muyirimu eyo ya usulu lfiqihi bakuleeta ne bagamba nti waliwo adilla obujulizi muttafaqu alaihi obujulizi muttafaqu alaiha mwe muli qurani alkarim wa sunnatu nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam walijimau lulama walqiyas newabeerawo ne adilla mukhtalifa fiha mwe muli qawlu sahaba masalatu lmursala oba ne sharu qablana sharia yaba abatukolaki abatusookawo naye tuyinza okujjayo ku buki obujulizi mu sharia yagundi eyattanga munne naye yakolanga ti naye yattibwanga kiwuledde ate tugenda olabanga ne qurani fene ekifudde ekikisasa ino yimirirawo kuyasse muntu munne tuli wamu kati baganda bange obujulizi tutawakkale n'obwo omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yatuwa mu bigambo bye ebitukuvu tuli wamu nga mmaliriza ku nsonga eyo teri aganye muntu kusoma qurani teri aganye muntu kusoma ki qurani naye okubeera ng'ogisoma olw'ebyo ebigendererwa bye baatusomedde ebifu kabenje kanene ojja kuba okola ibaada ng'ogikolera ku niya ey'abashiica oba eyo niya ya mushiica ye kati okusoma takathur agisoma afuna ebyo allah musonyiwe afune empeera z'abajulizi afune eki afune eki tuli wamu aleme kubuuzibwa bibuuzo fitinatu lkabuli aziyiteko ezo bwe mugende musome qurani nga hadisi eyajja mubaka waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallama gye yagamba nti ibunu masudi radiallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man qara harufan min kitabillah yinasoma enyukuta emu mu kitabo kyani falahu hasana ofunayo ekirungi kimu walhasanatu biashiri amisaaliha kirungi kimu allah nakubisizaamu mmeka allah nakubisizaamu kumi la aqulu nabbi nagamba sigamba nti okusoma alif lam mim haruf wabula lakin alifu haruf bw'osoma alifu kirungi kimu Allah nakubisiza mu alifu yo josomye birungi mmeka 10 noddako lam Allah nakukuwe birungi bibiri kila gezo limu birungi ameka 2 nozako ne mim ye birungi ameka 3 hadithi yu hadith hasan sahih rawa imam tirmidhi nobujulizo obulala mumbiri fanaga nakubwetu وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.